Themba tembela kuwe kusolunga zange kwabalula Onke kuzondula Ambelele lapho leza sabela kuyozosifeza Lalelo ungalahli Themba tembela